jom en torkodi no conniraga sonnoɓe kolte duno dari nokku fuu manaji no piilo nimɓe no dari no dara ɓargol lumo mango ngo nyamaygom no waɗa tendeje ujunaji ɗiɗi ko riwa lebbi joyi ni joni ɗum du horeɓe région on non gam heɓa ndena lumo ngo e hoytinde ya no warta nder maggo. Ahmed gonɗo no yeeyo guineji mum holli ko ɗum wajibi ɓe garta nder nokku maɓɓe gam ɓe ngala fu golle gon
umminol amin dow debangol gol warde handen lebbi tati ni to joni min galana sengo lawol gol toy ɓe giɗi min jaha min ɓiɓɓe leydi ba joni so geegi ɗin gari ko ɗi are amin torro fuu komin kolla watta min jooɗo wuro ɓe giɗana min bujjowa mina min paso laabi
wonɓe no nawtoro ɓargol lumo ngo no ɗon boytiro enimɓe wonɓe no cotta ɗo endan ko wala e lawol yeru no Habibu Jom Mota holliri ka ɓe ngala bawɗe majjun
handana deni jon en butigiji riwama no hani jon en torkoji dow fi maɓɓe ƴewite ko watta torra kam uytoro e ɓillare de saɗarma goɗuɗo kam woni cankitol maɓɓe gaɗagol gol gam ayi joni deni ɓe riwama ɓe fu doggata iɓe cankita kulle himɓe babal ɗen ɗe to na ko ɓe pusi darogal jon taxigo o heppi andude moe waɗi bononda o no hani laabi lobbi hoƴe ko moƴƴinta fi o
ko wono waɗa ɗum yeruno Ahmed jeytotoɗo haaliri polisiji kamɓe jowataɓe wakkatiji gom koƴe guineji maɓɓe dillida
jonde amin ɗo min gana minen torra neɗɗo fuu ɓiɓɓe lumoɓe no ceedi sabi minen dowloreji kam min daɗɗata kulle amin ɗimin connata jon en torkoji ni woni no wadda ɓillare den kamɓen do ɓe wonniti joni dey polisiɓe ɓe ni woni no torramin minen do min accata ɓe koƴa kulle amin ɗe noddol anni woni dabarejigo heɓe
gouverneur mo région Niamey on yeru no holliri wakkati noddano e calalol wi laabi majjum hoƴama ko attataɓe nimɓe fu wonɓe no cotta gaɗa lumo ngon e filagu mum ɓen fu heɓa ndiwe